Sidjo Tamani, toutes les voix du Mali. Sidjo Tamani.
Ɗo yo studio Tamani keɗe kabaruji amen e fulfulde.
Alal bari sappo e lewru octobre hitande 2015 sappo jeɗɗiyamde jaɓɓirima silimaji capan e nayyi e joyi miɗen tawa e nder maison de la presse pamoko jottino noon kabaruji ɗi hande yo Oumar Waygallo on kumpiti to wiide ɗum wonono wiyama yimɓele bomɓe sumbu gadɗe jambi fewde ɗum wonno mobile ji ganino to gawotoɗi hollita wede yimɓele jeegom keddiki ley hen ɗiɗon barmi ley hen les barmu ɓeydo hollita wede militaire goto ana ley hen wakkati joni o laamu bamako holliti mettimuɗo fewde ɗiɗo bonandaji ko honjoto e wobɓe kolliti wille hen wakkati joni o armi ana hani dartude ɗum no watta fo ɓe ƴeewa yalla ɓe kumpito hono ɓe gatta fa ɓe cakko bonandaji gaɗoji wakkati fo ley leydi meɗen ndi ley majjuduɓe kolliti wide armi ana hani wadde no watta fo yalla yimɓele gomɓe toon ɓe du ana koolo ɗum yimɓele meɗen ñonguitiɓe gomɓe nokku noddirteɗo jibo ley leydi Burkina Faso ndi hollitamede wakkati joni o jonte ɓuɓalla ɗe jiyama to wiyama du ko foti sukaɓe sappo keddi ley hen ɓe kolliti wiide janggo alkamisari kayñu hani laata ɗum wono ñalawma keƴanaɗo lotirde juuɗe muɗum sabun le majjudu ɓe kolliti wiide sa ƴeewi oɗo golli ɗum waɗa so ɓi adama teddo ñawuji kurɗi anto le majjudu hollitama wiyde ɗum wono sukaɓe kokkete hen ceenorɗe e ko nandi e muɗum sakiraɓe ɗi wono kabaruji mawɗi min jogini on ɗo hande ɗi bisimilla moɗon e heɗade hollitinde wiide keñen tamin puɗɗini oɗo kabaruji ɗi puɗɗata ɗo hollitinde wiide ɗum won yimɓele bomɓe sumbu wiyama kañen gaɗi jambi fewde ɗum wonono mobile ji ganino to gawotoɗi le majjudu hollitami wiyede yimɓele jeegom barmi ley hen ɗiɗon jeegom keddi ley hen ɗiɗon barmi ley hen le barmu ɓeydo hollitamede civil ana ley hen jaati kañen e militaire goto laamu o holliti wiide wakkati joni ɗiɗo bonandaji sa ƴeewi yimɓele bomɓe sumbuɓe kañen en gatta ɗum keɗe Ousmane Dikko
mobile naɓannogel yimɓe yogel ombori fatude gawo guel soldat sen leydi meɗen liwdotono yani e ley tuno wattu 7h beetey nokku mo hakkunumiɗo e gawo yo kiloji temedere e joyyi malfal pellirgal kaɓorɗo tedduɗe torroɓe ɓe pelliri moɓel ngel civil 1 goni muɗum jeegon keddi ke hen ɗiɗo barmi sodlasi goto ana e barmuɓe ɓeydu ɓe fuu ɓe naɓama doctorore gawo hono camioji adoji essence tati du gollanoji munisma cumama ko gouvernement martin kumpa soldat sen liwdotonoɓe mobile ji ɗi moƴali juuɗe e golle o tewñitiko e waɓɓe o tuna du won woɓɓe yaaɓe toon notade gouvernement andini o golle torroɓe ganninkoɓe sifa ka feewi ɓe torroɓe adorike irde bombure dow laawol mobile ji ɗi ndenno mobile adowede civil e ngel gabbi e dow bombore nde so felli mobile ji ɗiɗi garanoɗi caggal ɗiɗu gaɗi kasara yo nden woni ko ɓe yaaroɓe dinankoɓe jaltiɗo cuuɗino ɗo so pelli yimɓe
ko honjoto woɓɓe kolliti wiide hen wakkati joni o laamu ana hani yaltinde ley hen ɗati ɓe ƴeewa yalla hono ɓe pamirta wakkati fu noon tan watta soɓe kaɓa e wayde jaam e deƴere ley nokku meɗo le majjunduɓe kollitide maggal paɗe en ɓe ana kani wadde noon gatta kañum en furdu yalla jamar nde ana hoolo ɗum en keɗe kanko noddirteɗo Baba Dakono ko haali dow hen dow faccitago barke sise
so kabaru ndenagu haalama hande ko jaali e jama o fuu hakkille muɗum nayo toon banggal guineji kañum e bawɗe gonga ɗum ana hasindina e majjum jaati ka e ley rafi ndenagu goduɗo hande ley mali ɗo pitigol ɓuuri fuu horsude e ley majjum so haala humpitigol haalama ɗum ana nayi e ley banggal wirfinde hoolare hakkunde jama o kañum e yimɓele kumaniɓe ndenagu ɓe kala dabareji fuu piyaɗi hande mi anda so iɗi goodi ana hani ko gollefol waɗane hakkille saabi e ley leydi meɗen ndi ila wakkati ɓoyɗo jertagol mawgol waɗi hakkunde jama o kañum e yimɓele kumaniɓe ndenagu ɓe ndenno so dabareji ana kani fiyede ley banggal ndenagu ana hani ko nde hoolare wirfa tawe humpitigol latto nuygal tendiningal ley ɗi dabareji saabi kañum tan wawi faabade haɓɓugol rafi ndenagu goduɗo ley leydi meɗen ndi hande
sakiraɓe oɗo mbawli nettiti mi joji mawɗo hello amen bemalande ngal min noddirta phase facebook ngal ɓe kolliti wiide fa hande sa ƴeewi yuɓɓo inɗe ɗum wonno malinkoɓe keddiɓe to makka to nokku noddirteɗo mine sa ƴeewi yuɓɓo inɗo an yahatane ɓeydo yaade ɓe kolliti wiide malinkoɓe keddiɓe ley hemɓe an jaafa e malinkoɓe temedere e capanɗe jeɗɗom e tato barmuɓe jeɗɗom ɓe jiitaka fa hande ɓeydo an jaafa temedere e capanɗe jeenayoma e ɗiɗom le adnara allahndudu hollitawede ɗum won leyɗere capantati e goho kolliti wiide yimɓele keddiɓe to hemɓe an jaafa yimɓele ujunere e temedde jeego e capantato e taton ila fuɗɗi hono o kasara waɗay to makka to sona hitane hikkande ɓe kolliti wiide ɗum noon police ŋaaɓe 11e arrondissement wiyama ɓe nangui ɗum wonon yimɓele bomɓe sumbu ley commune joyoɓo ɗo bamako ɗo nokku noddirteɗo kalabankura le majjundu hollitamede ɓeɗo yimɓele bomɓe sumbu jeegoyon fuu ɓe nangama ɗum won le nayyi lewru octobre ndu fa yettoyo jeegom lewru octobre ndu yimɓele nangga ɓeydo hollitamede police goto ana hakkude mabɓe jaati dum woni yimbe meden nyongitibe gombe jiboli lamu Burkina Faso hollitawede wakkati jono dum woni jonte puballa yamato le majjudo hollitawede ko foti sukabe sappo kanyen keddi ko foti yimbe sappo kanyen keddi le hen ko buri hewde mabbe foddu sukabe non be kollitir wiide wakkati jono nyongitibe gombe tombe kollitir wiide sa jeewi dum woni no yimbe ciawrobe kanyen ngur ko ngala enoko kede kanko ko toni ag abu o halido hen do fojji tango Ousmane Diko
rabagol nyaw buballa o funti ila puddode ndungu fa hande ka yo lebbi septembre et octobre woni ko buri fu jangude yo sukabe yimbe nayebo buri fu torrude yimbe sapon o nangi sukabe joyo ane mabbe kenya cukelel dewel gotel heddik hen hecci kenga dun nona ka non ledde gala de doctorere domen kodido fese yahi yewede lekki hore naware yo ordonnance be bindante so be dokke yimbe satuji yo le ngendi codoto ledde no bawde mu e barata doctorere tan wodi le kan o wala fu ko woni le pharmacie oka hono jogi be bawde codo nanko e mu en ledde ka be gala be non don tan fa nyaadum en santene na sama kono ref daranibe nyongitibe be ana andani ka mi yihali ko be ngadi aser neli golididdo mu humano ka kany e hore wala fuko wawani
be kolliti wi wakkati jono leedi ele sidiya wode be gonde hokkindirde juude faabe jayal hono be kabirte kasaraaji ngadoji wakkati fuli laawi di le majjon kawrtal mangal fuddi ile kenyen do bamako do dunki ande dungari hawrtinde ngal do kawrtal faabe jayawdati hedi be kaani sekudle hen wakkati jono faabe kada i do toraaji le majjudube kolliti be kaani wadinobe ngatta fu wakkati jono faabe kebale hen jaba buju lobbi kede kanko noddute de Mamadou Sidi Konate ko haali do hen won neda ana zerdo foccitaango Ousmane Diko
habugol e kasaraaji laawi di kana gollidal wada leedi fay gootiri waawa kanyun tan habude e majji denno kana ewenno dabareji walde majjum yuborto fa mosla hebe e leeko imanako se buutude fa sanna ko yaawi kasaraaji do laawi fa warde e kuteji mum leede sedaawo de fu kana golleji di fu jubbodo kana kaladu gollida leedi gootiri tan waawata fa abada habude e di kasaraaji laawi kanyun tan yo golle leede fu dum wadi se handen o kadimi en ande leede sedaw de mbaddi fa dokkondira hakkilaji leeti dalaji tongi de di kasaraji yalla ana kebanadi dabere fa kala darano e hebude mosala yalla di kasaraji lawi ana buito
kolliti wiide lotirde juude mudum sabundi dum yaafi du dum wada wono watte fa jaa yalla hono kulleji di mbay secret dum hono nyawuji goddi anton wiama dum won nyaloma jango kanyo non nyaloma keejenaado humanaade hon lotire juude mudum sabunde farde o do nyaloma yottaade be kulliti dum direction nationale de la santé be jide yimbe njodobe kabaruji be bete hande fa be kullita dum hono di do golleji ngori le majjundu be kulliti le o do nyaloma be kokkitiran dum hono cenorde sukaabe ko yaata anka winayne cenorde be kulliti dum sa jeeli adnar allandu ko yaata million 3 effecter suka sa jee be do suka mayobe wakkati furbe dum be bi wayde dum won labal kanyum warata be do suka wakkati fusu di dogoji an nanga dum kede kanko gawsu keita ko haali do homo gollo do no suudu no direction nationale de la santé do fottitango barki sise
l'impact des en fu en ji ko dum nafi le leedi meden di no ngadden so bawden nyaw jonta ebola o sabi ko jama o jabbi labal gal ko dum latike sababu nyawuji kewdi buuti ke le leedi meden di fa yottoyaade e nyawuji deedi dogoji ndan andon wiide fa jama o waawa wailtide taguuji mudun di wakkati goto dum wana hunde yafunde denno wajibi sina homo fu darano dum menen kumani be kabaru cialal e cenan be kanyun e onon njadobe halaji be sina en fu nokkondiran juude so kebbenen kabaru o dabare
situation la
Union européenne et gouvernement Royaume-Uni et les du Suède ngoni pabatobe studio tamani
ce que rabbe jewel lo ni les réseaux ngaji tobe kulitiwi sa jeyuto kay to no yimbe le murtal nyongitibe an jafa yimbe lu winay sappo en jottobe ngadi dum won le lamu kayo kay le lamu yeli mani ko yaat duubi chapantati wakkati jona tiagal ko basiji jali ni ngat noto murtal to dum yaat duubi chapantati hande le majju nyaloma lanni nanama to kay to dum nyaloma keji ni do no yimbe le nyongitibe holitayode ACR wadi noddango feudo be do yimbe le wakkati jona hono be birfitito e ngeñaji mabbe faabe kenta dima ko mabbe jagal mudde ngardam faado segurobe kollitiide projet kessa bangito altinere jabbinende odo projet wakkar jona faabe jeyal horobe kabirta dum wono yimbe le jaagirtobe sukaabe robe famarbe be le majjoni tawede odo projet l'exemple wuro ma hani wadde to ko yaata duubi tati kanko lanni odo projet do jeewi wiide wakkar jona sa jeeybe jeewanobe ngatta fuufaabe jeyal horobe kabirta e dum wono yimbe le nawtirtobe sukaabe le majjundube pammina dum wono saraabe gobbe tobbe fayoto jaali ni gondi le leedi meden di to banamba to nokku nodditor sama kele kanye finale holli tawet di do nokku wakkati jono be kebi ton ko yata nyaggeje chapande joy e jena le dedo nyaggeje duli tan viede be ballirama du hen chabunde kanye ko nande mudu ko woni fana mudu wakkati jono faabe jaa yal hono be cakkirto ko yimbel be jaata selaji ladde ko le majjoli tawede o kal musaddaji ko watta di do golli judan ya fa e million e million goto sefa ngad o do golli do won walde nodditende badde tagal mo de garanti minere faado kuli korodo dum won yimbel ngadobe karate ka gombe tombe huli tawede wakkati jono be pabirama to dum won tappido be kani wadde karate ka le majjoli tawede gal musaddaji ko laamo watti le hen ko an ya fa e millioji nay sefa sekirabe kabaruji mo dimi jogini on do hande di holitinde o wiide taw hono yimbe le bombe sumube be ngadino bonandaji fewde dum wonon mobilaji ganino to gawoto di dum wadi du sababu su yimbe le jeegom keddile hen di don barmile hen ministere do anale hen lamo holitimeti mudu wakkati jono le di do bonandaji ko yimbe le dunki ande kulitiwide hen wakkati joni o lamo o kanyi dum wonon mangal pade be kani wadde no be ngatta fufa be jeeyal hono be martita kabaruji fa be kabay dum wonon yimbe le bombe sumube le majjundube kulitiwaji dum sina mangal pade be ngada no ngatta fu jeeyal jamaa o ana holo do en sekiral kedde hedade honandirdo no do e seeda tan yewtere meden de ana wodi.